Lordy music on this one.
Explode on the beat. The pass of music.
I gave you my life, oh. Siku dhani kama siku utaubwaga moyo. Nikakuita waifo abadani, siku dhani utaubwaga moyo. Na mapenzi ukaupa moto, kakata mapanga zangu, njozi zikageuka ndoto, umezipanda panda. Siamini leo mtoto umelipata danga. Moyo naumia na jinamia, ngaswe. Unaonesha ilavu matrabo na kubembeleza. Na kubembeleza sana. Ila soka sijui, sawa. Nimesha bembeleza sana, sawa. Tumesha kwa madui, sawa. Sawa.
Yote sawa. Sawa, nimekubali kuwa mwasi fimbo. Ya nini unitoe roho tukabane shingo? Uwanja wa mapenzi mwenzangu umegeuza wa ulingo. Safari ya mimi na wewe imefika ukingo. Sawa, umevunja imani, ndo mwisho wangu kupenda. Mapenzi tena sidhamani, nakosa amani vile mimi najua. Ng'ombe maskini azai, ndo maana nakonda moyo. Yote sawa.
Na mapenzi ukaupa moto, kakata mapanga zangu, njozi zikageuka ndoto, umezipanda panda. Siamini leo mtoto umelipata danga. Moyo naumia na jinamia, ngaswe. Unaonesha ilavu matrabo na kubembeleza. Na kubembeleza sana. Ila soka sijui, sawa. Nimesha bembeleza sana, sawa. Tumesha kwa madui, sawa.
Sawa.
Lordy music on this one. Hey, it's black on me.
Sawa.
It's black on the beat.